Kogoro.
Yeah.
Ah.
Melody.
Boy David.
Beautiful. Kabichi katoto kamwali. Kola nikose vyote sobano na poku wambali. Kama mapenzi ni uchizi mireme mtiani mefeli. Alivyo ni kamata misitoki. Siumbi sifuru kuti. Yani mi kama roboti. Mama yoyo yo. Wake sina dira. Totoro takawasha ye. Tena sina ujanja mi kankamata ye. Shepu so mchina. Shepu so godoro mama we. Katoto baitina. Japati kongoro wacha we. Wapi kupereke. Kumi ngolo ngolo chagwa we. Ama kwetu nyumbani. Ukalicheze sangu la kapo. Wende na forodhani. Tukaletende walua mama we.
Ashiri
Ashiri yoyo
Ashiri
Me want to be yo
Ashiri
Ashiri My sweetie potato
Ashiri
Shelly gogo go. Potato.
Toto minyama kama bata. Mindo lako buzi nichune. Deka nitakupakata. Na wenye vijiba wanune.
I feel so good leo kama jana we au chuji. Na kwa Mungu nasali. Kipidi niwe bwana nawe. Uwe bibi kasura kazuri hata ukinuna unanimaliza ukitabasamu kwenye akili yangu we mke mwema na mikuko changa itakuwa ngumu kwake sina dira totoro takawasha ye tela sina ujanja mi kankamata ye shepu sio mchina shepu sio godoro mama we katoto baitina chapati kongoro wacha we. Wapi kupeleke, mekumi ngolo ngolo chagwa we. Ama kwetu nyumbani, kalichenze sangula kwa wapogoro. Twende na forodhani, ukaletende halua mama we.
Ashiri,
Ashiri yoyo,
Ashiri,
my wife to be yo.
Ashiri,
my sweetie potato.
Ashiri,
Shelly wo wo wo.
Ashiri,
my wife to be yo. Potato.
Ashiri,
Shelly mama mama, my sweet potato.
Ashiri,
Shelly mama mama.